Niali. Niali kanda
yeah.
Amém. Libandla oqala elisha esungulwe ngo-2010. Okwesibili, leli bandla akulona ibandla lasemhlabeni, libandla lasezulwini.
Amen.
Ngiyazi ukuthi njengoba sibaningi ngangaka, abanye baphendulwe nje zintshumayelo kodwa abawazi umlando ophelele lokuthi sisho ngani ukuthi leli bandla lelasezulwini. Ngo-2006 kwafika ingelosi kimi nomkhokheli. Ngaleso sikhathi sasingaqondi ukuthi ingelosi, kodwa emva kwesikhathi sabona ukuthi ingelosi. Kwaku uSeptemba 2006. Angilwazi usuku ngoba sasingakanali lutho. Kwasekuthi ngo-October ngawo u-2006 ingelosi yathatha umkhokheli yahamba naye iy'nsuku eziwu-7. Ngokusho kamkhokheli-ke yafike yangena emfuleni omkhulu ukuthi yavula inansuba yayisithaka bambelele kuyo, yayisingena emanzini. Kodwa uthe ebona wayesephumela kwelinye izwe ongalazi. Sithi-ke wangena kulowo mfula ngoba yena wabona lokho. Kodwa ukuthi kuleli zwe owaphumela kulo kwakukuphi asazi. Kodwa kunezinto ezenzeka kulelo lizwe okufanele ukuthi sonke esingamaNazaretha kaNkulunkulu sisiqonde, noma ezinye zazo singazazi ukuthi zisho ukuthini okwamanje. Ngoba izinto la ekhaya siye sizinikeze namaxoxo. Into yokuqala esingayazi ukuthi ayisho ukuthini, ukuthi umkhokheli uthi waphethiswa wabona kunabantu ababili, omunye egqoke kabi ehlupheka, omunye eswenkile. Kwasekuthiwa akakhethe phakathi kwalaba bantu ukuthi ubani umyeni wakhe. Futhi-ke kodwa kwaba nephunga elimtshelayo ukuthi lo omyeni wakhe yilo obukeka ehluphekile. Uthi-ke wayesehamba eqonda kulo ohluphekile. Uthi wathi ma ngabe esemkhethile lo muntu wayesephenduka seqoka kahle sekuba yini. Ukuthi lokho kwenzeka kanjani-ke angikwazi, kodwa beyilokho umkhokheli wokushoko. Nokuthi emva kwalokho kwaba nomshado omkhulu owaba phakathi kwami naye, owawuhanjelwe zinkulu zasezulwini. Konke lokho angikwazi ukuthi kusho ukuthini, nengilosi ayikazi isichazele lokho. Okwesibili okubalulekile ukuthi ngenkathi umkhokheli ekuleli zwe akazange wahlangana noSheme, kodwa wahlangana namadoda ayezintshele unkosazana owamchazela ukuthi ngamaJuda. LamaJuda iwona noma aye emfundisa.